sasa utakapteni shulu mwamba mwamba ge uchuma nondo siriwaya. Na kubali ya nanawe producer Kenny, we manage maneno kutumbaya. Yamani, nipe tena na ili dundo 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 na ili dundo we masera na ili dundo 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 na ili dundo we majita na ili dundo 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 we wanaku na ili dundo we wanaku na ili dundo 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 wanaku na ili dundo
oho dundo kama ili ulionaga wapi na kama uliliona liliuzwa shingapi. Dundo kava babu mjuku karithi, dundo mkataba yani alifilisi.
Alo we, alo tena. Mbasi dundo langu mwenye we shulomika nunulia baba. Dundo langu mwenye we shulomika nunulia baba. Amelifa mgiambo paka afisa usalama. Wale wanavaa Gucci wana lakini kiko wapi. Na mimi na dundo langu mbado natamba mitani. Na tena nikilifa naonekana kama kilume. Na kwani nibukuje elo nimesagula mikuwa kalume. Nikiingia klabu mina kama tapaka wachumba. Mama tena wajui nimesagula mikuwa nye mitumba. Mama usiku wanakuja wachawi na vigia gula. Na tena walirogiwa na data na bongera ntula. Na ili dundo 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 na ili dundo we masera na ili dundo 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 na ili dundo we majita na ili dundo 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 we wanaku na ili dundo we wanaku na ili dundo 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 wanaku na ili dundo.
Shorolo wanalishobokea, wanalita jeje, wanalivalia milege. Imekuwa kasheshe, wanavaa hadi wabeba zege. Oya wanaku dundo ilo, la Sholo Mwamba dundo ilo, la DJ Tito dundo ilo, la producer Kenny dundo ilo, la Izemani dundo ilo.
Watoto wa lodi, wanangu wa Morogoro, watoto wa vibandani Top Plaza, wanangu wa B.O.B, watoto wa mwanzo mwisho, kijiwe jua area, watoto wa Tabata Sapara area. Wewe nipe tena umo umo. Wanasamini gongo kulikoni bia, leo nafaa dundo na wakanyagia. Umo umo wapage weka tena. Wanasamini gongo kulikoni bia, leo nafaa dundo na wabasi. Wafunulie tena, wafunulie pale, wafunulie paja wanangu wapate kuona. Wafunulie pale, wafunulie paja, wafunulie tena wanangu wapate kuona. Basi toa, ntoa, ntoa mama toa. Basi tena Saula mama Saula, bado tena Saula, umo tena Saula. Oi mama Saula, basi tena alo we, alo tena. Chazi ilari mapesa, msalimie lionsi mzuri. Wanangu wa Mwananyamala, watoto wa Mashasha, watoto wa Vegasi, wanangu wa Migo Udi, Migo Migo. Matajiri wa Kariako, tajiri Kipingu.